너로 연재.
Teleza mwendo na vibaya vitendo nikapotosha fikra zako na miniko magendo habari zote za skendo sijelifu wapendo and you know I want you right now baby ngira ndo
Kavitani rao mei andoa ili jeribo wendani wanye wa mejitoa na kukukata si njuti omeyeti ya tua kukanyage weba sivuti mamivo kuchomoa Mina want you, mina want you not anymore. Not anymore. You break my heart and then you left it on the floor. I know big girl where you do anyhow before. Mr. Pick it up, take your ass out the door.